Nangunga minangunga ni mapepet Sikujivunga kaona pisi minilete Mlango nkafunga ila nagonga muda wote Imwa kago pandunda fiesta bola sepet Oya mshua vipe, achia sete Atwezi kupokeza na baba isiwa pepe Ata dunia itashanga, wesume niza Itini kwache kidogo changa msheda muto babala Somebody, hater. Michuki bila sababu huyo ni hater. Noga, ifanye tamkunoga Ukijitoa sana mwishowe wanakuroga
Ronga, weronga tuanagonga
Waonyeshe watu huyu ni wangu taipiwa na shoga Wataka ucheka na buwana wakata Wataku zunguka ushangai Wataku chekia vizuru soni na mai wako apite nai Kizembu sikai, tena ujandai Oga takata, kama unautaka Somebody, hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.
Somebody, hater.
Somebody, hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.